Moko
Bona mimi sijui ni nani nisijui. Umenipa nini kidawa? Kila nachofanya ni sawa. Akipandi chakula muda wakula yani mpaka unilishe. Usiku usingizi sina mpaka ulale wewe. Una uzuri wa sura na iyo chura ufundi usizidishe. We ni size yangu kina twaenda na wewe. You be there for me my baby, I'll be there for you my baby. Baby, wewe ni wangu. Ukicheka mashavu vishimo, mtamu mpaka kisigino. We know mommy love, when no mami lo mapenzi ya yana kipimo. Mina wewe tu kuchiti no. Shadow no shall we know, shadow no shall we know.
Only you.
Mungu anachora, Mungu anayakata kata maumbo. Mungu anafumba, Mola kakujaza jaza nyamalundo. Sindoma sikokoto, vimacho vyako changarawe. Mwili homa na isi ya rosto, tuanze kula ndo tunawe. Maichi yomba, maipo toto, kinumwagia sanda kalawe. Sodoma na uona moto, ukibiduka para nawe. Mwarubaini ni dawa ya tumbo, sichanganye na sukari.
Oh, na sukari.
Nimebaini penzi ni fumbo, si maandishi ya daftari. Ukicheka mashavu vishimo, mtamu paka kisigino. We know mami love, we know mami love. Mapenzi haya na kipimo, mina wewe tu kuchitino. Shadow no shall we know, shadow no shall we know. Only you,
only you,
only you.